Wanichanga baby. Wanichanga baby. Kuna wanichanga baby.
Baseline music.
Music. Kidogo. 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 Cheki vile mina kuchess, nikijaribu kuimpress, nijibu staki kuguess. Vile goda mekubules, mabitu kibao na face. Rosa Afrika magodes, hatuwezi share address. Mara wanipaka kiss, zingine wataka nimis. Ushateka paka na fish, ufanya jabasi na cheese. Mara wanipaka kiss, zingine wataka nimis. Ushateka paka na fish, ufanya jabasi na cheese. Madem, tangu zamani mpole, niba wa maino wa zamani, kanifanya mini silale, leo bado na deni wewe, wangu waki wewe, na sio tabia za kimwewe, wanaudai malego wapewe, na kamba pia wajinyonge, kupendi smoke and shasar, kutuwa lock ngware and shasar, nishapata janta, kazi, uoni nalipa kaisari, ah, baby darling, toto kutoka Migori, unadai haunioni, wanilola na kuchero. Waiza pitia kunigota malkia. Mimi ninania kukuteki marabia. Mungitanga mkia sababu naumia. Nikihala, ukikuwara. Naisi kama ni exam, nimekuwara. Nikiskra kichwa, kuwaza. Kwani, ninini unataka? Utachoka huko kuchapwa. Kuwaribiwa sura, nikingoja. Jue jelasi ya ufala. Waishi maisha ya kata. Mwishowe, watakutoka. Hope nitavumilia nikingoja. Ukikwamilia pia nitasema tu, inshallah.
Kidogo, wekaifu kidogo.